capacity according to your level. Guys, you don't show yourself. No de maga, no de buga. Guys, you don't show yourself. No de maga, no de buga buga. Onye kaya na nwanne ya saka o buja na to ya o obi fine no wa iwo asigi no de buga buga o no de maga maga no wa bu fun bia iwo guys you no dey show yourself no de maga no de buga iwo abun akachukwu ko si we bia no bughi ni kaka gi o brother mu e folo bala hi na ba nezekwu abughi ni kaka gi kiji we mwete ya e kama no bu chukwu kere gi gere gi o ni no nyere gi ngazi were ya jere yo si o ifani na yori sa ifani na yonu chukwu nenu wa bu ngozi suroke o ebere anyi ne beta o bu ngozi chukwu ka ngozi chukwu zo sani o nenu wa oburu na chukwu gozie gi nenu wa nwanne m biko were ya jere yozi o ngozi chukwu si n'igwe ngozi kahu si n'igwe ya bụ ngozi zuru oke ya bụ onye ka ya na nwanne ya sụ aga n'ịnụ ụjọ na-atụ ya o ọkwa ifeanyị nọ n'ụwa taa ụlọ elu wuru ewu nwanne m ọ bụ chukwu nyere gị o biko eji na ya anyị isi o eji na ya anyị isi o na anyị dị ndụ n'elu ụwa ndụ n'elu ụwa taa ndụ ahụ ido ọ bụghị gị bụ onye nwe ya ị ga-alapakụ niile kpara n'ụwa wee laa ala mgbọ lakwuchukwu onye nyere gị ya according to your level. Ejikwene na nwanne gị nwere ego wee chọba onwe gị ogbugbu ebe ị na-achakụwa
ewo
maka na dọgadọgadọga enwere n'ụwa ọ bụ maka ego nni o ego eji abụ ọgaranya si na chukwu dọgadọga ị na-adọbu onwe gị ọ bụ maka ego nni o ego eji abụ ọgaranya si na chukwu eji na kunkuwa were anyị isi o maka na kunkuwa bụ ife efu ụgbọala gị ahụ bụ ife efu akụnụba gị bụ ife efu o ụlọ gị bụ ife efu o nwanne m mara na mma ahụ nke ị mara tata nke iji eme ọnụ na ọtụtụ ndị mara ya ahụsigo ewo ezi anyị m nwanne nwoke ndabata obi m ndụmọdụ ka anyị bịa asị nke dọgadọga bụ ego nni o ife ji abụ ọgaranya si na chi o adịghị atara ya afụfụ nwanne m anyị na-ekpe ekpere maka ngọzi ngọzi chukwu si n'igwe ngọzi zuru oke o asị m anyị na-ekpe ekpere maka ngọzi o ngọzi chukwu si n'igwe ngọzi chukwu oke ngazi chukua ngazi chukua ngazi chukua kali na yo chuku wane gedi fina yo lisa
ngazi chukua
ewo gedi fina yo chukua
ngazi chukua kali na yo chukua
akwane nani ngazi zuroke Akwade nani ngazi 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 yo
kanina yo ngazi chukwa
kiwadi kibekyo kijiwe banyo tuzuzo wanemo lorunana nomume mbwige kikukwa ya ebagale wa machobenye makachukwa eti kwena kukuwa wenandu gini yo Mother can name, brother. Macaneba, who no soul. When you take a luya, come on, take care of Sundays, Mobus of Monte Mobus, I hear. Gazi Chukua, Gazi Chukua, Gazi Chuku, Sinibe. Yabodanga Yachuku, if I na Yachuku, if I na Yachuku, Sinibe. According to your height, according to your capacity, according to your level. Guys, you know that you yourself. No de maga, no de buga buga. Guys, you know that you yourself. No de buga buga. Afus in the muscle, cha cha. I think you know they kill yourself. No, they suffer yourself. No, they pose.
Does it you pose?